heard before.
Awesome April, you kill this track.
Never go to war in an empty stomach. Ukiabusi wa Rome, jua Rome ni a romance. Kinyeji ya kotop ana miss two romance. Naeza ikop lakini, iyo ndom haina aroma. Ndom yako inaga Roma, iyo ndom haina aroma. Straight rap na sipigi kona, ntaka ndom ina aroma. Ndom yako inaga Roma, iyo ndom haina aroma. Straight rap na sipigi kona, ntaka ndom ina aroma. Kuna baridi tuna freeze, ukame steel, mangombe zinatua ribs. Mapedi wako biz, wanakinda mariz, wengine wanatuingiza na spliff. Ilibidi, ningi sili, nikinde sling, at least nichuku ya stick. Madiwa wame stock mawada uko chini, nichi, chini kwa tips. Sin, tukipiga tunahama, na tunachaga yo dipo la wama. Hatuna kakitula, na tunarushia gafa miaka mwana. Nukisha kisanda landlord, anamble na rufu ya marijuana. Oh sana, adi akatuma wife yake kama tupichio sana. Chain waipitishwi na nyuma, nguwa inapasi wanga pandi left. Na kauli sikia ni rumors zati uliona ukanusa na una evidence. Zangu ni kuiva, strege kishika tunaunguzanga picha. Labda tukwache negative, ambia DJ sindo tulibeba mamixa. Never go to war in an empty stomach. Ukiabusi wa Rome, jua Rome ni a romance. Kinyeji yako top, ana miss two romance. Naeza ikop lakini, iyo ndom haina aroma. Ndom yako inaga Roma, iyo ndom haina aroma. Straight rap na sipigi kona, ntaka ndom ina aroma. Ndom yako inaga Roma, iyo ndom haina aroma. Straight rap na sipigi kona, ntaka ndom ina aroma. Sidai makasiriko, kasikia vibaya na uko. Sai tuko Naruto, acha tuone kama tajaza mata chimba yo loophole. By the way, nani aliwa uko, senge kwa nimevisha yo ngoso. TV yangu ejayo nwamboso, laptop pasko jo waga local. Niko tempted kuwa wago shodo, asna top yake water combo. Mziza na uko kwa vyombo, enyewe vita zingine ni za roo. Anapenda kunirombo sea, nika nataka nipigane mina riomo. System ina force nja, ili force jam, ndo ikachukua sam. Traffic opa kumaindo, hii record mtaichezea kwa vinyl. Kuna chizi alishitia urinal, wanapenda nikiwa two scene high note. Kesi ya weed peleke ni high court, kama mnaona ina wa appeal. Sindo ma white rhino, na sioni anytime kama tuta go extinct. Never go to war in an empty stomach. Ukiabusi wa Rome, jua Rome ni a romance. Kinyeji yako top, ana miss two romance. Naeza ikop lakini, iyo ndom haina aroma. Ndom yako inaga Roma, iyo ndom haina aroma. Straight rap na sipigi kona, ntaka ndom ina aroma. Ndom yako inaga Roma, iyo ndom haina aroma. Straight rap na sipigi kona, ntaka ndom ina aroma.